Unachomesha, usome, kina kusomesha, usome. Bang after banger. Ah.
Show me how you move.
Unachomesha, usome, kina kusomesha.
Show me how you move.
My call, you killing it.
Show me how you move.
Cool it, cool it.
Wauko. Show me how you move.
Ukisha kula, tunapukula.
Wauko.
Kama mtumba, sagula, sagula.
Show me how you move.
Nipa mamake
mama.
Toto laini ndo mwake. Nimehalalisho mwanake. Chakwangu changu changu chake. Mtoto chake chake pemba. Nishazi koki kwenye temba. Na vozi mwaga jaki pemba. Na kuremba na feremba.
Na bonge la gia, so kibamia. Kuibuka kesho mkizamia. Linaanguka ama bona limekaka, linataka kudondoka. Nguo imekula nyama, nyama imekula nguo, inashindwa kuchomoka.
Show me how you move.
Cool it, cool it.
Show me how you move.